ibitero bya Nyaruguru by'abasirikare bacu bafite intwaro bagiye ku murenge wa Nyabimata nitwebwe twabikoze aho twasanze abantu baho baje bagahurura umuyobozi w'umurenge ari kumwe n'abandi bantu bafite imbunda bakaturashaho ya hanyuma bikaba nk'uko natwe tubasubiza byakozwe n'ingabo zacu za FRN. Ariko nagira ngo mbonereho mbere na mbere namagane ibindi bimaze iminsi bikorwa hirya no hino mu mirenge no mu turere tw'u Rwanda za Muhanga na za Kamonyi, aho DEMA igenda ikica abaturage ikoresheje imipanga igatemagura aho kwa kundi yabikoraga muri za 1992 ikajya kwica abagogo kugira ngo igereke ku ngabo za Habyarimana. Biriya ni DEMA iri kubikora, nagira ngo mbyamagane hakiri kare kugira ngo ibone ko iburizamo revolution turi twahagurukiye gukora mu Rwanda.
Mwebwe mutera muri Nyaruguru mutera mukomoka hehe? Kubera ko Leta y'u Rwanda ivuga ko muturuka i Burundi.
Ntabwo duturuka i Burundi, tumaze ukwezi turwanira n'ingabo z'u Rwanda mu ishyamba rya Nyungwe. Niyo dufite ibirindiro mu karere ka Nyaruguru na Nyamagabe, tumaze ukwezi kose turwana nabo ariko babigize ibanga bo ntibashaka kubivuga. Ariko buri munsi imodoka zabo ziza gutwara abakomeretse ndetse n'imirambo, yabarikaga n'abanyamakuru bakajya gusura i Kanombe bakareba inkomere zihari cyangwa se n'abaguye ku rugamba.
Oya Sankara, ntabwo Leta y'u Rwanda ntibihakana kubera ko ukuriye ingabo muri Nyaruguru Lieutenant Colonel Nyirihirwe Emmanuel yagiye kuganira n'abaturage hamwe n'abandi bategetsi bo muri Nyaruguru, avuga ko muri abacengezi muri abantu barwaye amavunja arabyemerewe yuko hari abantu barwana nabo koko. Ahubwo rero muri abacengezi koko?
Birasekeje. Ikibazo cy'amateka y'u Rwanda ni uko agiye kwisubiramo, aravuga ngo ni abantu barwaye amavunja, ngo ni abantu baza bakinyira intama bakinyira ihene. Kandi abo babivuga niwe muri za 1990 batera Radiyo Rwanda yajyaga yirirwa ivuga ngo ni abantu bafite imirizo bafite amatwi atendera, nanone si koko bari bayafite, ngo ni abantu baza ngo bakajya kwirenga abaturage ngo bagasanga umukecuru ngo wifitiye ngo witekeye ibiryo ngo bagatwara. None uyu munsi amateka yishyuriyemo nabo barimo baratunga n'ibyo bavugaga kugira ngo batwangishe abaturage, ntabwo ari kubiri. Ntabwo twebwe turi abantu, turi aba freedom fighters, turi umutwe w'abarevolusiyoneri, ingabo z'abarevolusiyoneri zirimo abahutu n'abatutsi ziyemeje guhaguruka kubera ko ibintu biri kubera mu Rwanda ni amahano. Kagame yanze kuva ku butegetsi, arica amanywa nijoro, arafunga reba Diane, reba mama ya Diane, reba Kizito, abacikacuma agiye kubamarira ku icumi. Abahutu bo ntiwareba. Nta kindi rero dukwiye dushobora gukora uretse kurwanya uburenganzira bwacu. Araza kuduhiga reba, namaze igihe kinini inzego z'iperereza zo muri Afurika yose zimbwira ko ashaka kunyica, kandi nkabona n'ibimenyetso aho Dani Mwiza yerekanaga yoherezaga jenerali Dani Mwiza yoherezaga amafoto akimenyekanya kugira ngo banyice. Mugenzi wanjye Nombre Marara umuvugizi wa RM, igipolisi cyo mu Bwongereza aho muri cyaramuburiye ko bashaka kumwica. Nawe urabizi ko mwakoranye iperereza mu gihe cyashize. Tera ubushishozi na perezida w'MSD amaze kumugabaho ibitero isho utabara bashaka kumwica mu Bubiligi. Muzi ko bishe Karegeya, muzi ko bishe Shefu Sendashonga, muzi ko bishe uriya mugabo turashinzwe Theogene muri Mozambique. Donc abanyarwanda nta mahitamo dufite uretse guhaguruka tukirwanaho, kubera ko ntabwo twaremewe guhora dutega amajosi twishwa nk'aho tutari ibirema. Ntabwo dushoboka, nawe igihe cyo kwihangana cyararangiye.
Ubwo rero mugamije kwirwanaho gusa cyangwa se hari ikindi kindi mugamije?
Tugomba kwirwanaho ariko tukanatabara abanyarwanda. FRN, ingabo za FRN zihowe na Jenerali Hamada Habimana Hamada kwazihaye amabwiriza, MNCD yazihaye amabwiriza yo gukora ibishoboka byose zigakoresha ubushobozi bwose kugira ngo zitabare abanyarwanda, zihagarike ubwicanyi buri gukorwa na FPR. None urabona, reba nibyo batangiye koko, tubona batangiye gufata imiyoboro bakajya hirya no hino mu giturage batema abantu. Hari bimwe bakoraga muri za 1990, hari bimwe bagiye muri Kongo bakajya kwicara mu murenge kugira ngo babone impamvu yo gutora. Biriya byose twebwe ntabwo dushobora kubyihanganira. Ntabwo intambara ari ikintu umuntu yahitamo, ariko Kagame yashinze inzira zose z'amahoro ahitamo intambara. Aho kugira ngo rero dutege amajosi akomeze kutwica, tugomba guhaguruka tukirwanaho. Kagame yavutse nk'uko twavutse, na bagenzi bavutse nk'uko twavutse, bava amaraso nk'ayo tuva, ni abiri kuri abiri, tuzarwana nabo dutsinde cyangwa dushire.
Namwe rero murarwanira ubutegetsi?
Ntabwo turwanira ubutegetsi, turarwanira kubohoza abanyarwanda no kugira ngo tubeho tutishwa. Nta demokarasi mu Rwanda. Niyo mpamvu ubona n'amaradiyo menshi atavuga. Niyo mpamvu nari nibona mubwira ko tumaze ukwezi turwanira mu ishyamba, ariko ntabwo bashobora kubitangaza. Twebwe turashaka, turarwanira kubaho, ni kesiyo de vie ou de mort, kubera ko dufite umwotsi turi ku gakanu. Kagame arashaka kutwica amanywa n'ijoro atwica umugenda nubwo yaragiye ajyayo kuri aravuga ngo araza kugerasa abantu ku mugara ku manywa y'ihangu amaze kurasa abangahe reba abantu barasuye uriya mudogiteri w'iyo gasakure ntiyamurashe ku manywa y'ihangu reba uriya mwavokatoni ntiyamurashe ku manywa y'ihangu reba uriya mugabo wakoraga muri transparansi nimba arimo kwemera biciye ku gisenyi reba uyu munsi igihugu cyanyu ngo kibagiro Kigali yuzuyemo amazu y'ibagiro birirwa bafungiramo abantu ngenda ari kubwira kubera ko nayifungiyeho muri 2012 ngiye kujya muri Madagascar bamva ku kibuga cy'indege bajya kumfungira muri St Charles ku Kicukiro nari nakoze iki ngiye kuva muri 2007 turi muri Universite Butare iriya leta ntabwo itageze bafunga banjujuja bankubita banjujuja kubera ko tuvuga uburenganzira bwacu tugomba kurwanira ubu rero igihe cyarageze turavuga ngo tugomba kurwanira uburenganzira bwacu u Rwanda rukavuga abanyarwanda rukareka kuvuga abantu b'agatsiko kamwe ka Kagame n'abandi bantu bakeya bikurira ibyiza by'igihugu bafata abaturage bakabarandurira imyaka rero hirya no hino umuturage arihindura imyaka igihe cyagera agiye kwisarura bakagenda bakayirandura rero ngahari abantu abaturage ngo babonye hehe ejo bundi baragiye bafata amazu yabo ngo niyo mu mazu yabo ngo bagiye ngo bagiye nta burana babahaye iyo
sumuki rero mwende muravuga ko muri mu gihugu mudatera muturuka mu mahanga muri iryo shyamba nk'uko na Lieutenant Colonel Nyirimirwe yabivuze wowe ku giti cyawe itangazo ryiza hagaragara bavuga ko ari sinkingi y'amagabe nawe se ko kuri mu Rwanda
ubwo ni rwanda rya gisirikare bigomba kumenywa n'abasirikare nagira ngo mvire ko turi mu Rwanda dufite ibirindiro muri nyuma tumaze igihe turimo tuharwanira niho turi kandi igihe nikigera n'ejo bundi ibikorwa byo buraza kubibona ntabwo turi gukina
nawe rero uri mu Rwanda cyangwa ntabwo uri mu Rwanda
ngewe nakubwiye ko turi muri Irungu turi kumwe n'ingabo zacu turi ku rugamba turi iwacu turi mu Rwanda
Karisu Sankara ndagushimiye cyane
murakoze cyane namwe